Chineke Igbo sale zero enisio Igbo bole domara ma Igbo ze Jesus naka Iyuwe wuda mara ma Aleze Chineke Aleze, 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 aleze Majuno, Aleze Chineke, Atol Atol, Iche, Manele, Manele, Ase Anyeji Sike na Olu-Chukwu, Kai Mara Maike Nwe Mmeri, Na So, Maka Aleze Chukwu, Abe Ebe Ahu Kai Nile Anya. Onye n'ezori n'elu wa ogaya ba n'ime ya omegwu mmadụ n'elu wa ogaya ba n'ime ya onye ilu abụọ n'elu wa ogaya ba n'ime ya onye aka n'aba n'elu wa ogaya ba n'ime ya omegwu ogbenye n'elu wa ogaya ba n'ime ya Aleze Chineke onye ọsọ nsọ e Aleze, 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 Ebi mara mai, iyu we woda ocha. Igbo bole do mara ma, Aleze Chineke. Onye mara mara n'ihu ọ gaghị aba n'igwe Ma ndị gwọ mpịtị n'azụ ha gaghị aba n'igwe Onye na-emegbu nwanne ya ị gaghị aba n'igwe Ndekwa ma ọzọ eme ọzọ ha niile agaghị aba n'igwe Onye kwuru kwuru siri 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 nwanne m ị gaghị aba n'igwe Onye ọjọ abụ eri osu ị gaghị aba n'igwe Enemi sọfụ ndị Igbo unu niile agaghị aba n'igwe Kwadokwa onwe gị ka I wee ba n'igwe Aleze, aleze, tebe, 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 tebe Hey!
Imo worldwide
Onye ọbụla tikọta ka o Kairoba na Olisa kere anyị o Kairoba na Olisa nwanyị o Kai mara ma ọ ga ịza ya ebere Kai mara ma ọ ga ile anyị anya Kai mara ma ọ ga ịza ya aza Kai mara ma ọ ga inye anyị nwa Kai mara ma ọ ga ibuli anyị elu Kai mara ma ọ ga ịza anyị ebere o Kai mara ma ọ ga ịza anyị aza Aleze Chukwu o abebe m n'ele anya Aleze Chineke Igbo sa aleze ruo n'isi o Ịga ahụ n'isọ larala Igbo eze Jizọs n'aka Na my father bụ eze My brother who governor Iwe muda ọcha Igbo kwa ledo mara mma
Allez, 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 allez